mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ni ikiganiro kivanze kirimo ibyishimo, bamwe muri mwe bagize amahirwe yo kubona abo bashakaga abandi barahabwa icyizere cyo kubabona vuba. Murumva ababyeyi bamaranye agahinda imyaka isaga 30 bataguheka bashaka abana babo. Murumva abamaze nk'iyo bashaka ababyeyi, abashaka abavandimwe kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo. Niba warandikiye agasaro kaburaga urumwe mu butuganira
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umwana w'umukobwa Umutoni Mediatrice utuye mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, akagari ka Nyagisozi, umudugudu wa Nyagishayo, avuga ko ashaka umuryango we. Mu mwaka w'1994 yari afite imyaka 2 atoragurwa ari kumwe n'uwo yabwiwe ko ari musaza we witwa Théogène Sikubwabo. Umubyeyi wa Mureze Bernadette Mukandekezi yamubajije uko yitwa, musubiza ko yitwa Macibiri. Baje neza nita nawe wababonye bakiri bato, atubwira ko bashobora kuba bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda. Reka twongere twumve gato Umutoni Mediatrice uwamureze n'uwamubonye akura.
Ushaka umuryango, umuryango wanjye twaburanye muri 94 kuko jye nari umwana mutoya.
Muri 94 wari ufite imyaka ingahe Umutoni?
Urebye nari uruhinja. Muri seje kuko uwo muryango nawugezemo mfite imyaka muri 96 nibwo twawugezemo ninjye na musaza wanjye turi babiri.
Amazina umukobwa yajya yitwa Macibiri, izina ry'irikirisitu ninjye namubatirishije. Ubwo yavuga ko yitwa Mutoni niwe waryihimbiye, aragenda avuga ko ngo yitwa Mutoni ariko ntabwo ariko yitwa. Nubwo namwe mwakoresha ubushobozi bwose mukarangisha, numva ahanabonetse n'uwo mubyeyi we rwose ntabwo yabona ko umwana we yitwa Mutoni, ahubwo yategereza uwitwa Macibiri. Ngiye kunaboraga ahantu nabashyira ibyumba bavuga ngo urukiga, urebye hazagamo urukiga ruvanze n'ikirere.
Ntibyatinze uwitwa Jacques Niyonzima araduhamagara atubwira ko Umutoni Mediatrice ashobora kuba ari mushiki we. Yatubwiye ko yavukiye ahahoze ari prefecture ya Ruhengeri muri komine ya Nkuri, secteur Runigi, Serire Kiyumba, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Yatubwiye impamvu atekereza ko Umutoni Mediatrice alias Macibiri ashobora kuba ari mushiki we.
Ari impamvu ni urazigera nko muri enye kuri enye. Impamvu ya mbere byonyine kuba yitwa Rirazi na Macibiri birahuza neza neza na musiki wanjye, kuko nawe niko yitwaga kandi ku myaka yari afite niryo zina yari azi, kuko niryo bakundaga kumuhamagara.
Ntari indi zina yari afite mbere?
Andi mazina ye nyirizina yitwaga Nyiraguhirwa za Kerina, ariko riri haryiri Sirina niryo bavuga ko ari ryo yari azi.
Yari umwana muto ku buryo nta yandi mazina ye yari azi?
Yari akiri muto kuko yabuze, urumva ni muri 94 yaravukiye muri 91, urumva yari ari mu kigero cy'imyaka 3 yari akiri muto. Ntekereza ko nta yandi mazina iryo bakundaga kumuhamagara kenshi cyane, ndumva ariryo yaba arazirikana.
Yavutse muri 91, itariki yavukiyeho urayizi neza?
Yego ndayizi.
Yavutse ku iyi tariki?
Yavukiye tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 1991.
Iyindi mpamvu ya kabiri, ya gatatu n'iya kane nazo zituma utekereza ko ari mushiki wawe ni izihe?
Indi mpamvu ya kabiri ntekereza ko yaba ari we ni igihe yaburiye, yabuze muri 1994 kandi n'undi nawe nicyo gihe yabuzemo, kuko we yabuze tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi 1994 ku mupaka wa Goma.
Ababyeyi be barahunze barambuka bamusiga inyuma mu Rwanda byagenze gute?
Nibyo barimo bambuka ariko we arabura, amaze kubura igikorwa cyo kwambuka cyarabaye, ariko noneho hajyaho gahunda yo kumusyakisha binyuriye kuri CSR. Nyuma noneho ntibyakunda kubera ibikorwa by'ubuhunzi, ariko hari icyo mama yari yakoze akiriho nk'uko nayo nabibabwiye. Ubwo ni impamvu ya kabiri ituma ntekereza ko yaba ari we.
Iya gatatu?
Impamvu ya gatatu, ikigero cy'imyaka yari afite muri kiriya kiganiro yavuze ko yari mu kigero cy'imyaka ibiri. Urumva umuntu ugereranya akabona umwana muri 1994 wari ufite imyaka ibiri n'itatu ku muntu ugereranya, urumva ko nta kinyuranyo kinini kirimo. Nayo ikaba indi mpamvu ituma nakeka ko yaba ari we.
Hari indi ya kane yindi wavugaga ntabwo nayumvise.
Noneho indi mpamvu ya kane ituma nkeka ko yaba ari we ni uko umubyeyi wareze uriya mwana yavuze ko yumvaga ko ari umwana wo mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu bitewe n'uko yavugaga, kandi noneho koko niho mu rugo. Izo mpamvu zose rero zigera kuri enye nazihuza nkavuga nti ese yaba ari we.
Niyonzima yambwiye ko uwashaka babuze ari mushikiwe ko nta mwana w'umuhungu babuze, ibyo bikaba bisobanura ko Théogène kubwabo na médiatrice Umutoni batava indimwe nk'uko médiatrice yabikekaga. Mu gihe natekerezaga kuzitabaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gupima amasano mu Rwanda, Jacques Niyonzima na médiatrice Umutoni bari babonanye ndetse bafata urugendo bajya mu karere ka Nyabihu kureba abandi bavandimwe. Nimwumve uko mediatrice yambwiye amaze kubona umuryango nyuma y'imyaka 27.
Hase nabonye nahindura n'ibyishimo kuri njye kuko umuryango waranyeho, kwa mama ruwo kwa papa bose baranyakiriye barishima cyane. Tumwana twari twaramubuze ngo baranezerwa cyane. Igisigara mu muryango wa mama uranyakira, ngera mu muryango wa papa uranyakira, mbese bora banyereka amafoto na mama kera, banyereka ya papa kera, mbese birantangaza cyane. Nubwo ntari nzi ubwenge ariko nabashije kubyakira, nyine ndanishima cyane kuko nari mbonye undi umuryango nyine.
Ubu se kuba umaze kubona umuryango urumva umeze ute?
Narishimye cyane bitandukanye. Ibi byose mbikeka ubusaza, keka wowe kuko iyo utaza kuba uhari, iyo utaza kuba uhari ntacyo mba narageze. Byose mbikesha wowe, aho nari nshimwe bishoboka ni uko wenda nazamura ikintu nuko wenda tutabonana cyangwa se badufatanye turi kumwe, mvuga naho najya n'umwana mbyaye namubwira ati n'uyu byose mbikesha kugira ngo umuryango wanjye ndiwe. Ni ikintu ndamize ndabihiga, siniriwe bizashoboka cyangwa bigakunda, ariko nicyo kintu natekereje ndavuga sumva umubyeyi wanjye ntakatageze itekereza kuba natekereje ikibazo mu gihe gitoya kikanasubizwa. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Nashima Imana, yego nabayishimye uwo munsi, ariko sizashima Imana ntabakubona nanjye ubwanjye nganire nawe tuvugane kuturebana twifotoranye mvuga ati Imana uyu muntu uzamuha umugisha icyo nibigundira bigashoboka, Imana izaduhuze tubonane rwose nk'uko ibindi yabikoze mu myaka 27 nari imaze nta muryango mfite nta n'icyerekezo mfite, kuko byose byabaye ku bushake bwawe mufatanyije n'Imana yandemye. Iravuga ati reka mbinyuze kuri uyu muntu ayinyobore. Ndashima bizi umva, ndashima ni ukuri Imana izaguha umugisha iteka ryose.
Urakoze cyane médiatrice Umutoni, nkwifurije amahoro, nkwifurije kandi kwishima kimwe n'abandi bana benshi dushakira imiryango hano mu gasaro kaburaga bagufashe kwishima. Imyaka 27 ni myinshi, ubonye abavandimwe igenda baguteteshe.
Ariko nyemerere niba tuzabonana, icyo cyo ni cyo kintu ngomba guhiga. Sinzi ngo tuzahurira hehe, ariko ubinyemerere nge ndabishaka ndanabyifuza
rwose. Tuzabonana ndabikwijeje, ninza mu Rwanda vuba ahangaha nzakurya kara tubonane kimwe n'abandi banyarwanda benshi abana n'ababyeyi bifuza ko twaganira.
imana izakumpera umugisha kuva ukemura ikibazo cy'abantu byawanye muri ikibazo urumva ndishimye umusubiriza igihe mu mubabaro wanjye nubwo byatinze bikaba igihe niko nari nkuboneye n'igisubizo cyanjye cyagombaga kuboneka ariko narishimye ndanezerwa nta n'ibyo nitayeho si no kuvuga ngo dupimisha ariko njye nabashakishaga nabo bari kushaka kuko mama hari urwandiko ngo yari yaranditse arababwira ati umwana uyu n'uyu nguyu umunsi yabonetse mugomba kumwakira mu muryango nararwiboneye n'ayo mazina uriya mukecuru yatanze koko nari nzi ko ari n'izina banyise ndahoga kubera ukuntu nareshyaga wenda ariko niryo zina nyirizina ryanditse imana izafashe ndayibisabye n'ibindi byose igenda ibinkorera izafashe njye tubonane amaso ku maso tubonane
ngaho rero komera nongere nkwifurize kugira ibyishimo byinshi ngushimire kandi kuba waritabaje ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika Umutoni Mediatrice nongere nkwifurize amahoro y'Imana
yego namwe muyahorane
agasaro kaburaga
mubabonanye na Mediatrice Umutoni harimo se wabo Charles Munyaneza nawe ari mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kinto mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Kiyumba yambwiye ko umuryango wose wasabwe n'ibyishimo
ntabwo nabona imvamutima mfite ariko twaranezerewe cyane twaranezerewe kubera ko imyaka 27 irenga tumubuze tutazi amakuru tutazi aho aherereye twarashakishije twarahebye ni ukuri turanezerewe cyane nk'umuryango wari warabuze umwana kuko twanashimye uwaba yaramubonye n'ubwa mbere akabasha kumenya amakuru kuko yari azi kuvuga afite imyaka 2 n'igice azimira tumubura uwa mbere wamubonye turamushimira ndetse n'abandi uko bagiye bahererekana kumwakira kugeza ku myaka y'ubukure no kugeza kuri uyu munsi tumubonye abo bose turabashimira ko bakoze neza kandi twebwe nta gihembo dufite Imana ariyo izabihembera
ubu se hari gahunda mufite yo kuzafata urugendo mukajya hariya Inyagisozi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mukajya kureba buriya mubyeyi Bernadette Mukandekezi wamureze kuva afite imyaka 2 n'igice kugeza amagingwa ya mukamureba mukamusuhuza mukamusura
rwose iki ni ikintu tugomba guteganya kuko umugira neza ntacyo twamuzamuhemba ariko kumusura byo ni ihame nk'umuryango wacu tuzahagera tuzashaka kanya hanyuma tumusure tuganire ndetse banatubwire byinshi bishobora kuba bitazwi n'umwana
mbese Munyaneza wakubaza wari usanzwe wumva ijwi ry'Amerika icyo kiganiro agasaro kaburaga wa rukizi
mu by'ukuri ntabwo nari nkizi ariko kubera twabonye igisubizo kubera ikiganiro mukora ndagenda cyitabira nkuru ko nshoboye kose niba ari n'abandi barangisha ndigiye mu ruhare rwo kuba naranga abo bantu babashakisha babo mwarakoze cyane
natwe turagushimiye Charles Munyaneza uzafashe n'abandi gushaka utundi dusaro twabuze uwo wumvise umuzi umurangira abandi twese twuba ku muryango nyarwanda ndagushimiye cyane
nukuri namwe ndabashimiye Venite
Nshimiyimana agasaro kaburaga karabonetse
mu mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi yaburanye n'umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka 20. Kuva icyo gihe kugeza ubu Victoria Nyiramasengesho ntagoheka amushakisha. Kuva ikiganiro Agasaro Kaburaga cyatangira yagize imbaraga zirushijeho, ariko kugira ngo agere ku ijwi rya Amerika bikamugora. Yambwiye ko byabaye ngombwa ko yimuka ava aho yari atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, umudugudu wa Kayonza Centre, aza gutura i Kigali ku Kicukiro ashaka uwamufasha kugira ngo tuvugane. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraduhuje, ndamuhamagara.
Nakomeje ijwi.
Ninde muvugana?
Ndumva meze nk'umuntu urimo kuvugana n'umunyamakuru Washimiyimana Venuste.
Nibyo, ntabwo wibeshye, niwe?
Niwe rwose. Ndakuzi cyane, nkunda radio ijwi rya Amerika. Kuyumva ahandi natangiranye n'Agasaro Kaburaga igihe cya wa mwana uriya wabanje Kamunazi Marceline ise kataramibwa. Kuva icyo gihe kugeza n'uwo munsi wa none ndi ku ijwi rya Amerika ngushakisha. Nari narakubuze mwana wanjye, nari narakubuze.
Noneho urambonye rero, reka tuganire.
Tuganire mama.
None se ubu tuvugana uherereye he?
Ubu no ndi hano ku Kicukiro. Ikintu cyo gushakisha Agasaro Kaburaga cyankuyeho nabaga i Kayonza.
Wabaga i Kayonza uza kuba i Kigali ushaka uko wavugana n'ijwi rya Amerika?
Ndi Kigali, buhuri Kigali, njye gushakisha uburyo nazabona umuntu ungeza ku munyamakuru w'ijwi rya Amerika w'Agasaro Kaburaga Shimiyimana Venuste.
Yego mani uhora.
Umaze amezi arindwi
warimutse?
Arindwi, ntabwo ari arindwi gusa, ahubwo ni 8 cyangwa 9. Naravuye mu byimbo byo gushakisha Agasaro Kaburaga, ntagashakisha ku munyamakuru witwa Shimiyimana Venuste. Nari narabuze adresse ze, nari narabuze uko namubona. Ngiye kubona mbona mbonye umuntu, ndamureba tumuntu yamungezaho byanze bikubyanirwa umunyamakuru bw'umuntu arabinkorera, ancisha kuri ampa nimero z'umunyamakuru witwa Ntuza Eric Bagirubuza.
Yego.
Niwe nakiyeho mama, ariko ubu aho ndi mu nzu ndakodesha hano ku Kicukiro, aho bita ku Kicukiro mu mudugudu wa Kivu.
None se Madame Victoria Nyiramasengesho, noneho turabonanye, turivuganiye, ngufashe iki?
Kimfasha muri 1994 nari ntuye Iburasirazuba i Kayonza.
Yego.
Icyo nshaka kumfasha ni ukumfasha gushaka Agasaro Kaburaga gushakisha umwana wanjye wabuze muri 1994. Abamushakisha mu Gasaro Kaburaga. Ko ngize amahirwe tuvuganye rero, nizeye ko namubonye niba ariho, abaye atariho nabwo ijwi rya Amerika ryumvwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo abaye atanariho sinazabumbwira ko yamubonye.
Uwo mwana wawe yitwa nde?
Yitwa Dieudonné Placide. Yatorejwe ashahadu i Rwamagana, yari umusilamu yitwa Gasumayire. Ubwo twamubuze muri 1994.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 20, yari mukuru.
Ubwo hari mu kuhe kwezi, byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ngo ni mu ntambara, muri 1994 ni mu ntambara. Ni ukuvuga ngo yari umusirikare.
Umusirikare w'izihe ngabo?
Ingabo za mbere zatsinzwe. Noneho twebwe kubera ko twari Kayonza hariya muri Rompuwe mu cyahoze ari Nyagatovu, komine Muhazi Nyagatovu muri Byange, niho twabaga. Ubwo twagiye kubona umwana mu gitondo araje, bamwe bitaga ngo ni abakarapu, abana aba batwaza abasirikare dukoresha. Icyo gihe babitaga abakarapu. Umwana araza aratubwira ati, araza aradusubiza ati murabo, twadute kuri kaburimbo haruguru ya Rumpuwe hariya bugufiye, niho twabaga twarahakodeshaga, nabwo twafite inzu tuhakodesha. None umwana aratubwira ati murabo, turamwikiriza ati ntabwo mwandangira iwabo w'umusirikare witwaga Dieudonné Placide. Turamubwira tuti ese uramushakira iki? Ati nimundangire iwabo. Turamubwira tuti ni hano. Aratubwira ati yitabye Imana, ati bamusanze aho yarari ati ngabo zamusanze aho yarazi zimuteragire rokete hamwe n'abandi basirikare ati ubwo rero ati tabye imana byarangiye ubwo turaza turihanagura ati nta kibazo n'abandi bose barimo gupfa n'abantu nta kibitwaye bigeze ku mugoroba ubwo basirikare bose bari bamaze kuza kubera ko ingabo za FPR zari zamaze kuza zigiye kugera i Kayonza ngo twari twamaze no kumuheba kuko tutakimubonye kubera ko n'abandi bose bari baje ubwo tugiye kubona bigeza mu mugoroba nka saa kumi n'ebyiri tugiye kubona tubona arahingutse n'abandi basirikare bagenzi be babiri aje kureba ko tukihari kuko bahageze abandi bantu barimo bahunga ariko twe twari tugihari umwana araza aratubwira ati rero tugiye kubona turamubona turishima cyane aratubwira ati rero nitwe abasirikare ba nyuma abasirikare bose barangiye mu Mutara ntabakiriyo ingabo za FPR zaje tubujire hano hakurikiye nzura
ndaharuzi
aratubwira ati rero ati none ati ubwo ngubwo ngaho ni muryame ati ubwo nyine ati ejo tuzaba tumenye uko bimera ubwo bwarakeye buca nyine bikomeye cyane ubwo twarahunze nta kuri kongera kumubona duherukana na ubwo ngubwo kuko yatubwiye ati birindiro abandi basirikare bari hariya hepfo mu kibuga nyine i Kayonza ati ubwo tusubiyeyo ati ejo mu gitondo nzaza kureba uko mumeze bwakeye twagiye kubera ubwoba bw'intambara yari icyo gihe ubwo ntabwo twongeye kumubona nta kundi kongera kumwumva
icyo gihe mwebwe mwahungiye mu kahe karere
twafungiye Tanzania
mujya izo za Benako n'ahandi
Benako musuhura niho twari turi hanyuma muri 1998 turahunguka nahuye n'umwana w'inshuti ye witwaga Maurice duhurira ahitwe mu Karange ndari nimubona mitandira arangira turabizi ati ntabwo nari umukecuru afite igihe nari ntari umukecuru ati mama ati wirira ati umuhungu wawe atashobora kuba ariho ati yaduciye hanga i Rwamagana aticaye mu modoka ari kumwe n'umumajoro ndamubwira nti uramubonye ati naramubonye ubwo se yerekezaga he atashobora kuba yarerekezaga muri Zayire bahunga ntayandi makuru twongeye kumva andi makuru twongeye kumva bigeze muri 1998 1999 abantu baratubwira bati umwana wanyu twumvise avugira ku ijwi rya Amerika umwana wacu ndi Diogene Placide none se ntabwo umubeshya ati twumvise avugira ku ijwi rya Amerika ati rwose twarabyumvise turabyanga twanga kubyemera abantu barambwiye ngo yavuye i Kayonza abantu bari bamuzi basigaye bashoboye gusigara ngo yavuye i Kayonza umwana wanjye yarapfuye bamwiye ko yavuye i Kayonza bake twamwumvise ku ijwi rya Amerika nta bushobozi twari dufite icyo gihe nta kundi kuntu twari dufite na radiyo nta twari dufite bigeze 2003-2004 abantu barongera barabimbira bati twumvise umwana wa Dieudonne Placide avugira ku ijwi rya Amerika none se mwe mwabyumvise nako mwabyumvise mwumvise avuga ngo iki twumvise arimo kuvuga ko aba muri Afurika y'Epfo yatanze na email ze ariko ntabwo twashoboye kubyifata icyo gihe 2003 murumuna we nibwo yaramaze gusobanuka umukurikira bwa gatatu nibwo yaramaze gusobanuka yarashakishije kuri WhatsApp yarashakishije hehe hose arahubura ubwo birangira gutyo
amakuru ya nyuma mwumvise yavugaga ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo
yatanze na rimirize aravuga ati ubu mba muri Afurika y'Epfo niba hari umuntu warokotse wasigaye ati azavugire ku ijwi rya Amerika icyo kintu nicyo cyatumye nguma kumva nkatana no kuvugira ku ijwi rya Amerika abavandimwe bakambwira bati mama abo bantu barakubeshya baragushinyagurira ni abagufunga yarapfuye ntabwo yari umuntu uzi ubwenge ntabwo kugeza iki gihe yaba atari yakongera kuvuga ngo tumwumve aba yandi ariko yarahinduwe n'amazina yakongera akavuga tukamwumva n'ubundi ndamwabwira nti ngewe ndahatana no kuzavugira ku ijwi rya Amerika byanze bikunze ubwo 2015 nagiye kuri radiyo izuba mfata ititi ubwo nari Kayonza ndagenda no kuri radiyo izuba mbe no hafi nge ndanyoboza ndagenda ngezeyo umunyamakuru wo kuri radiyo izuba arambwira ati ndaje ngushakire umuntu wo muri Croix Rouge ukubwira uko bimeze ubwo ngubwo wo kuri muri Croix Rouge araza arambwira ati rero umwana wanga ni kicukiro yari afite imyaka 40 ni ukuvuga ngo ngewe mfite imyaka 66 tugenda turutanwaho n'umubyeyi mfite imyaka 19 n'utwara kumurutaho imyaka 20 arambwira ati rero ati warakererewe kumushakisha ndavuga ni muze seriseri noneho nibwo muri Croix Rouge bitakunda ati seriseri ifata abana batoya ntabwo ifata abantu bo muri icyo kigero uwo nguwo agezemo ubwo ngubwo ndaza ndaza sinajyaga sinajyaga amarira yaranyisha agahinda karanyishe nabaye nk'umusazi rero kuva mu byimba wari urimo ukava ahantu wenda abana bagufashaga cyangwa se bakurwanagaho nkaza kwicara hano i Kigali ari cyo kinzanye ngo ndebe ko nazahura n'umuntu ugeza ku ijwi rya Amerika none ubwonko ubonye Imana Imana ihabwe icyubahiro Imana izaguhembe izagukurira umugisha inshuro zirindwi ubu nanjye ndahanga hari cyo kihanyicaje ubwo tuvuganye wenda nashaka nagiye ushaka basi
komera komeza utegereze natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tugufashe kubona ku gasaro kawe
yego mama
agasaro kaburaga
undi uri mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda ushakishuwe ni Muhizi Azarias ari mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera umudugudu wa Bihara akagari ka Kanazi arashakisha abana babiri Kaitesi Marie Rose na Tugirimana Moise abereye wabo bavuye i Bujumbura mu Burundi bajyanwa mu gihugu cy'Ububiligi ni naho bakuriye
abo bana ishyera amazi gupfa yapfuye yarapfakaye hari mu mwaka w'inani niho se yapfuye yagonzwe n'imari ya leta y'u Burundi yewe sinahabaga n'abagikongo ariho nkora abo bana rero bari basigaranye na nyirakuru n'abakuru kiri batoya igihe kigeze umubikira uwo ukoraga muri karitasi aza kubasaba nyirakuru kugira ngo abajyane kubareresha mu bazungu abana rero barabatwara batwara mu kibikira asi directrice du service social Caritas Burundi witwaga Sœur Elise abana babayo aba ibabo nyine babadobuta niko babaku bamaze kuzuza impapuro zose za ngombwa uko nkuko isategeko umwana umwe mukuru yagiye mu bubi aba yadobutwa na famille donc yo y'umugabo w'umusaza witwaga Vastio Leo France n'umugore ga Albertine Lafarge umwana Faransa yadobuswe na famiye y'abafaransa bakoraga muri ambasade muri service yanuza ya coopération militaire ngo yari umukanishi w'igeza gisirikare uwo mugabo akita bo Charles Borogar none mbere yo kugenda mama yarababwiye ati mbere yo kujyana babana birakwiye yuko bazajya bumvikana bagaja communication n'imiryango yabo isigaye barabimwemerera ariko babajyanye ntibasubira kubikora
ku mpapuro wabonye zemerera abo babyeyi gutwara abo bana ntabwo byanditse ko bafite uburenganzira busesuye bwo kubarera ntabwo byanditseho
oya ntabwo byanditseho abana batwawe n'ababarera babagira neza gusa kandi bababwira yuko bazamenyana n'indi miryango bazajya baganira imiryango yabo basizemo
Gana Muhizi ikintu gikwiye kumvikana neza nuko iyo umwana ahawe abandi babyeyi kugira ngo bamurere binyuze mu mategeko bikorerwa mu rukiko rwa mbere rw'ibanze bita tribunal de première instance mu Gifaransa nkuko byabereye aho ngaho i Bujumbura icyo gihe rero hakorwa icyo bita adoption plenière bisobanura ko umubyeyi ahawe uburenganzira busesuye bwo kumurera ntabwo agomba kugaruka kubwira ababyeyi bamumuhaye uko arerwa byumvikane ko hano kubera ko abo bana nta mubyeyi bari bagifite uwahagarariye abo babyeyi bari baritabye Imana ni nyirakuru ababyeyi rero barera abo bana iyo bamaze gukura bagenda bababwira aho baturutse bamara kugira imyaka y'ubukure bakaba bafite uburenganzira n'ubwabo gushaka imiryango yabo bakomokamo ibyo ngibyo birumvikana bwana Muhizi
amategeko yagiyeho ntabwo yara abana n'ababyeyi b'umwana original kubera yuko nta nubwo ayo mategeko yakwemerwa n'inkugu abantu bafashe abana b'ingobe b'impunzi badafite ababyeyi basigaranye umukecuru w'impunzi nawe utamerewe neza bati tugiye kubakurerera noneho umwe mubyeyi yaremera nyine baremera ariko se nta mategeko mpuzamahanga yarengera nyina abo bana akabagaruri wabakatu nta nubwo dushaka ko bagaruka iwacu turashaka ko tumenyana bakamenyana n'umuryango wabo bakamenyana n'abakuru babo izo mpapuro ziriho zo muri tribunal de première instance kuko zirahari ariko rero nta naho byanditse yuko abo bana batazasubira kubonana n'ababo ibyo ntibishoboka
ubundi abana baba bafite uburenganzira bwo kumenya aho bakomoka ndetse n'ababyeyi babarera basabwa kubafasha kubimenya igihe cyose babishakiye
bana rero bagomba kuba barabaye prive y'ubwo burenganzira kuko ntibigeze badushaka ikindi cya kabiri abo bana bari bato cyari mineri cyane ku buryo badashobora no kugira fashijwe ntabwo bari kubishobora ntidushaka kubatwara turashaka kumenyana nabo nabo ngo batumenye nta kindi
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
Hashize imyaka 27 mu kwezi kwa kane Patience mu kamunana yabuze benshi mu bavandimwe yarasigaranye nyina Godelive Kagoyire na se Stefano Gakwenzire bari bitabye Imana mbere gato abari basigaye babarera nabo bicirwa muri genocide yakorewe abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yitabaraso ye Rose w'amahoro yajyanywe Burayi mu gihugu cy'Ubusuwisi ahawe umuryango washaka umwana mukamana Patience ari mu karere ka Gasabo mu kagari ka Kamatamu umurenge wa Jabana umudugudu wa Murehe duragace k'ikiganiro mwumvise hano ku ijwi rya Amerika
twari dutuye Kanombe mbere y'94 mama wacu aza kwitaba Imana kuko niwe watureraga yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama murumuna wa mama aradusigaranye imiryango ngombwa ko ikora inama iratugabagabana wasigara na Rosa nanjye njakorerwa mu wundi muryango n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero genocide yarenze iba ntarongera guhura na Rosa nyuma ya genocide rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri genocide naje kumenya ko Rosa yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma ya 94 bikaba impamvu binshanga baza makuru ye barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga
abo ni bande
umuryango witwa Kagaba yari atuye i Kanombe wari ufite umudamu witwa Perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo
nabo bitabye Imana
muri 94 bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana
none sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande
hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire ariko nta makuru yampaye yaransuzugwe nyiranyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru mu 2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rosa aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15 biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba Kagaba Sharire aho yakoraga muri Benel mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye amakuru rero nanjye baranyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva bintera imbaraga ndavuga nti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venuse Nshimiyimana yamfasha
Madame Rose Ntezabera wakomokaga mu Busanza n'ubwo atahabaga yatubwiye ko yarazi mu Kakirenga akamenya umuryango kwa Kagaba n'uko Rose w'amahoro yahawe abamurera i Burayi
mu Kakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba baramufashije kumungo kumwadotisha i Burayi nuko byagenze
amakuru yuko mu Kakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe ayo makuru warayamenye
naramenye niko byagenze yanyitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo wa Kagaba
w'amahoro ashakirwa ababyeyi burayi ayo makuru nk'abaturanye mwara yamenye
twara yamenye ariko ko mu ngiyo sinari nyiba mu rugo n'arashatse nasaga mu rugo ngasanga babambira ko uwo mwana yashobora ko yagiye burayi ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba umwe mu bana ba Kagaba
agasaro kaburaka kabonetse.
Ijwi rya Amerika yakomeje ubushakashatsi, tumenya aho umwana aherereye mu Busuwisi, tumenya aho yanyuza hagera, tumenya umubyeyi wamujyanye n'ababimufashijemo, ariko byabaye ngombwa ko twegera Kagaba Charles kubera ko umubyeyi we Kagaba Felix yicanywe na Mukakirenga, twakekaga ko afite amakuru kuri Rose w'amahoro.
Nange ndabizi kuko wabwiye muri zo za prosedire nawe uba amakuru amututurukaho avuga ko atatwaye umwana mwibye
uya rwose
kandi uyu rufotora yarasanzwe nabikora
kugira ngo umwana ahabwe abandi babyeyi bikorwa n'umuntu mukuru yaba nyina cyangwa se ubifitiye uburenganzira mu muryango kugira ngo umwana agende. Mukakirenga rero yemeye ko umwana agenda mu bimufashamo abifashwamo na Shayiroti, umwana aragenda na Urferina.
Aho ngaho nenda ngo ukosore neza Charlotte ntabwo ari we wamujyanye. Nakubwiye ko uwamujyanye ni n'umuzungu ye.
Yego.
Igihugu abamo izina rye ndarinzi ifoto ye ndagishite kandi nawe ntabihakana aho atuye harazwi. Noneho uwo Charlotte rero nawe ushobora kumukontakita nawe numva twarigeze ku gihe kuko yaherukanaga inyuma ndetse no kuri telefone numva twarabivuganye nawe vesiyo ye ni iyo ngiyo kuba we azi uwamujyanye. Si ukuvuga nkamujyanye uwakoranye na Urusorina y'i Masaka sibyo bikane neza kuko n'uwagiyemo nawe ntabihakana. Ntabwo nari kubwira watabyemeye kuko we avuga ko yamujyanye mu buryo bwemewe kandi yenda mbega uwakora ako kazi niyo Urusorina yabimufashijemo.
Ariko iyo Urusorina ntabwo ikibaho gihe w'amakuru ndayashakira aho ari
n'ibitanabaho hari abantu bahakoraga ese kweke twaba dusimbuye iyo Urusorina
murayisimbura kubera yuko amakuru murayazi umwana yatangiwe iwanyu ajyanwa n'umuvandimwe wawe hari umuvandimwe wawe wafashije umuzungu wajyanye umwana kumujyana mu Busuwisi aho ari. Icyo nshaka ni amakuru. Ikindi kandi nagira ngo nkubwire ko uriya mwana Patience mu Kamunana yarukotse Jenoside yakorewe Abatutsi Mukakirenga yapfanye na papa wawe. Ndumva rero ukwiye kumuha amakuru ukubera ko kubona umwana wasigaye wenyine akaba afite murumuna we uri mu Busuwisi utazi ko afite mukuru we nawe warokotse ntabwo byakumvikana ko umuntu yaba afite amakuru nk'aya ntayatange kandi ari amakuru akwiye kurema imitima y'abana b'imfubyi.
Yewe icyo nakora kandi kugira ngo dufatanye neza nanjye ndumva bimaze ku mutima uwo mwana nawe wabuze unawe ushaka kumenya uwo murumuna we aho ari ibintu byumvikana. Noneho njyewe icyo nakora nabaza ko uwo wagize uruhare mu kumujyana kumushakira abo babyeyi bandi arazwi arahari ubwo niba yakunda ko umuntu amuhuza nawe
yego
ukavugana abyemeye ngewe nsinzi amategeko agenga bumva ko umusuzi niwe umuhinzi nibo ashobora kuba pati vipurize ye ibyo bitatureba
bireba ubuzima bwite. Iyo umwana atarageza ku myaka y'ubukure iyo agejejeho aba afite uburenganzira bwo kubwirwa aho akomoka.
Kwege nasha uwampa ayo makuru
yego
namubaza akakontakita uwo muntu waje inaha ngaha wagiranye amasezerano na Urusorina y'i Masaka amubwira ko uwo mwana afite murumuna we ushaka kumenya amakuru ye. Ndumva nawe atanga imana rwose noneho ibyo bintu bijye mu buryo nabyemera tubiguhe nibiba ngombwa yenda hari izindi nzira umuntu yanyura nabyo kuko aho ari harazwi aho atuye harazwi ibibuga arimo n'izina rye rirazwi ndetse n'ifoto ye numva nayifite. Ndumva nta gikomeye kiri
Charles Kagaba ndagira ngo ngo shimire ku mugaragaro hano ku ijwi ry'America mu Rwanda aho ngaho mubyita ibikorwa by'indashyikirwa nawe uragikoze kuba uhumurije patience kumubwira yuko uzadufasha kugira ngo abone umuvandimwe we
agasaro kaburaga karabonetse
mugiye kidatinze patience mu kamunana na Rose w'amahoro bazashobora kubonana nabwiye Charles Kagaba ko Rose w'amahoro namara kumenya ko afite umuvandimwe we warukutse azaza mu Rwanda arambwira ati nzamwakira kubera ko anava mu Rwanda namusezeyeho ati kandi ndifuza kumenya makuru arambuye ku rupfu rwa Mukakirenga ndetse na data ati nayambaza nzabona icyo mubwira
Karabonetse
Voice of America
Agasaro Kaburaga Karabonetse
Umuryango
Mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga dusubire mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda Uwizeye Jean ari muri paruwashe ya Rukara avuka izaza ararangisha mushiki we Felicite mukamutakirwa
hari mushiki wanjye mukuru twabuze muri famiye yacu izina rye yitwa Mukamutakirwa Felicite
mwamubuze ryari
yatandukanye nabo bari kumwe muri Congo mu 1997
icyo gihe yarafite imyaka ingahe
Icyo gihe yarabyaye kabiri afite abana babiri numba ni nk'imyaka hafi nka 29 hagati ya 29 na 30
Ari umugabo wese nabo bana be babiri bo barahari cyangwa bose baraburanye
Umugabo nawe ntawe twigeze tumenya irengero rye umugabo yitwa Nsengumuremyi Jean Marie Vianney Izi information bampaye
Birumvikana ko warukiri muto icyo gihe
Ngewe nari nkiri muto rwose na ni information nabajije bakuru banje abo bari kumwe
niba mwari mutuye mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ngaho izaza mukamutakirwa yaje kugira muri Congo ate yanyuze he
yaje kugira muri Congo ahunze ngo mu 1994 yarahunze hanyuma ahura n'uwo mugabo we wari umusirikare muri icyo gihe umugabo we yabatubwiraga yuko akomoka ku Kibuye hanyuma uwo mugabo we icyo gihe yari fiance we hanyuma barahungana baranimariya bagira muri Congo baba mu nkambi ntazi neza izina ryayo ariko bambwiye ko ngo batandukaniye ngahantu hitwa Obiro mu birometero 22 hafi ya Kisangani
niho yatandukaniye n'umugabo we
no batandukaniye na famiye n'uwo mugabo n'abana mbese kugeza icyo gihe rero nta wuzi irengero rye
abana bajyanye nande bajyanye na se bagumanye na nyina
abana bari kumwe na nyina gusa umwana umwe ngo yitwaga Byiringiro
yego
niba ari Patrick ntago nibuka neza ariko bambwiye Byiringiro hanyuma Patrick nta bari kumwe rero na nyina kandi muri icyo gihe ngo yaratwite hanyuma baratandukana nyine muri ayo mashyamba yaba umugabo yaba abana yaba se yaba nyina nta wuzi irengero nta n'uzi niba n'umugabo bari kumwe ubu ngubu niba biho cyangwa se nawe baratandukanye muri icyo gihe
uwaguhaye ayo makuru ntabwo yigeze akubwira ko bashobora kuba baragarutse mu Rwanda kubera ko hari abantu benshi baza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga bagikunze bagera no ku birometero 8 hafi ya Kisangani ariko baza guhabwa uburyo bwo kugira ngo bagaruke mu Rwanda wabuhaye ayo makuru we ntacyo yabikubwiyeho
kugeza ubu ngubu rwose ntago twemeza ko bigeze bagaruka kuko nta information nimwe twigeze tugira twaranashakishije tubaza abandi ariko nta rengero benshi bakatubwira ngo barapfuye ngo nta wuzi niba bakiriho ubwo rero ngewe nk'umuntu nyine narakuze nakomeje kugira curiosity ndavuga ariko uwabashire nkakomeza nashakisha kuko aho bigeze ubu nyine famiye tuzi ko yaba yarapfuye mbese umva imyaka ishize ariko ngewe nakomeje kugira icyo kizere
amakuru ya nyuma wabonye bakubwira ko ashobora kuba twite yarakiye muri bya birometero 20 mbere yo kugera mu gihe wa Kisangani cyangwa se yari
naho ngaho rwose naho ngaho yaratwite nabo bana bari kumwe n'uwo mugabo niho nyine ngo bashwa bakuye imishwaro baratandukana binjira mu mashyamba guhera icyo gihe niyo makuru baheruka.
Niba mushiki wawe akumva
yego
nahe makuru wamuha yo mu Rwanda ni iki ushaka kumubwira?
Ndashaka kumubwira ko aramutse ariho irageza kugira contact tukamenya niba koko ariho yuko umubyeyi we ahari yitwa Nyirambonabirama Mari hanyuma ise yitwaga Mutarambirwa Leonari we arabizi ko yitabye Imana icyo gihe yarabizi kuko bahunze babizi abavandimwe we babanaga icyo gihe bose bari mu Rwanda bose bariho rwose aramutse ahari yaza yakura ku buryo twabonana rwose yatumenyesha mu by'ukuri.
Reka nsabe n'undi muntu waba uzi Nsengumuremyi Jean Marie Vianney nk'uko wabimbwiye wari mu ngabo z'u Rwanda waba muzi waba yarakoranye nawe muri abo basirikare yatubwira?
Yego rwose twari twamwitaga akazina kitwa Fende.
Fende naramukana we yumvise hano ku ijwi rya Amerika nawe ubwo ngubwo azihutira kutugeraho kugira ngo tubahuze no ngira ngo ushimire kuba witabaje ijwi rya Amerika. Gira amahoro.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Ndatumikira kandi nyina w'umuntu Jodi yatuye i Kigali mu karere ka Nyarugenge akagari ka Matabu mudugudu wa Burema yavukiye muri Uganda arashakisha mama we atigeze amenya ushobora kuba yitwa Cecile Kabihogo.
N'umuntu nari nasabye nomero zanyu arambwira ngo amezi arambwira ngo mwamfasha gushakisha umuntu nabuze.
Umuntu wabuze ninde ushakisha?
Ndashakisha umuntu wabuze ari we mama.
Wabuze mama wawe?
Yego.
Mwatandukanye mute byagenze gute kugira ngo umenye irengero rye?
Ntabwo nigeze mumenya. Icyo nibuka nuko twari mu gihugu cya Uganda.
Waravutse ntiwamenya mama wawe?
Yego.
Mbwira byagenze gute?
Nasanze mbana na papa. Jimwe nibwenge nasanze mbana na papa.
Yego.
Papa akambwira yuko yamuzigiye ndakana gato cyane.
Hanyuma
nyuma yaho nta urumva nk'umuntu wabwirwaga makuru ntabwo nigeze nshakisha andi makuru aho nkeneye kuyamenyera rero cyangwa se kuyashakisha nsanga ya papa n'ubundi yari yaramaze gupfa. Mu muryango wabo wa papa nta wundi nigeze mbona ufite ayo makuru ya mama kereka undi muntu umwe w'umuvandimwe nanone tuvukana na uri hanze ubu niwe wampaye amakuru arambwira ati arahari ariko sinzi ahantu aherereye. Nanjye yansize ndi umwana muto ntabwo muzi. Twembi rero nta n'umwe uzi isura ye. Ariko mu minsi yashize nkwandikira
yego
hari amakuru nari nahawe bambwira ko ahari umuntu wari wamubonye yambwiraga ko ashobora kuba amaze nk'amezi ane amubonyeho abonye isura ye.
Yaba yaramubonye hehe?
Yamubonye n'ubundi hakurya muri Uganda aho bita muri Gombo.
Muri Gombo
ntabwo ariho bahuriye gusa we bahura yaramubwiye ngo mvuye muri Gombo.
Amubonye aramumenya?
Uwo mama niwe wabashije kumenya uwo muntu. Umwana ni umwana reka mwite umwana ni umwana w'umusore. We ntabwo yaramuzi yaramwibwiye. Amwibwiye umwana nyine urumva ntabwo yabihaye agaciro ko bari bahuriye ahantu mu bukwe. Aramubwira ati njyewe ndi runaka ntuye muri Gombo. Bari bahuriye mu bukwe kandi ubundi ntabwo bari bahuriye muri Gombo ahubwo bari bahuriye ahandi hantu mu bukwe.
None uwo mwana w'umuhungu waguhaye ayo makuru yaba yaributse kumubaza izina rye?
Amazina ndayazi.
Amazina urayazi? Mama wawe yitwa nde?
Cecile Kabihogo. Ariko bakundaga gukoresha Cecilia. Hari na musaza we naje kubona nyuma
yego
ariko nawe ambwira ko atazi ahantu aherereye. Sinzi niba ariho akiri cyangwa se yarimutse, niba ari mu nkambi, niba ari mu murenge uhe, I don't know, ntabwo mbizi.
Uwo muhungu uvuga ko yahuye na mama wawe waguhaye ayo makuru we yitwa nde?
Yitwa Rusayisire.
Nyina w'umuntu urakuze, uri umudamu, uri umubyeyi, urubatse, warabyaye, ariko iki gihe cyose ukimaze utazi mama wawe kubura umubyeyi ariko utazi uko wavutse utazi wakubyaye utaramuca iryera iyo ubitekereje wumva umeze ute
byonyine no kuvuga mba numva byananiye kuko ni ibintu birenze nkurikije maze kubyara uburyo biryoha uburyo biba byiza byarandenze n'ubu numva iyo ntekereje kumushaka ndara ntasinziriye nkarara nicaye amaso ibirondo bitabyumva
birumvikana niba muri kano kanya hano ku ijwi ry'Amerika yumvikanira muri Uganda niba umubyeyi wawe Cecilia Kabihogo akumva n'icyo wamubwira n'icyo ushaka kumubwira nk'umwana isanzure
okay ntacyo abaye anyumva ndamukunda ndamukumbuye keneye kumubona keneye kumva ijwi rye keneye kumva anyitaba mpamagaye mama
yego urakoze cyane ndagukomeje kandi ndizera ko umubyeyi wawe azakumva kandi akazagusanga cyangwa ukamusanga mugahura nk'umwana n'umubyeyi nicyo nakwifuriza mu gihe tugitegereje gukora ubushakashatsi bwimbitse tukagera aho ngaho ugomba tukamenya aho aherereye ndagukomeje rero kandi nkwifurije umunsi mwiza ugira amahoro
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mu mwaka w'1994 umwana w'umuhungu Antoine Nyirimanzi yarokotse genocide yakorewe abatutsi mu muryango w'abantu umunani yarafite imyaka 11 nyina umubyara Venancia Mukanyonga nawe yatoraguwe mu mirambo afite ibikomere ku mubiri no ku mutima amaze imyaka 27 yashaka umwana we kugira ubwo yandikiye ijwi rya Amerika naramuhamagaye anyakirana urugwiro
urakoze cyane bagenzi
amakuru
amakuru ni meza ngomana usibibaye bite koko nahoze numbira bya yanyu
yego
ariko siniyumvamo ndavuga nubwo bizaba ikindi gihe mana we
yego
uraho cyane urakomeye
ndaho ndakomeye namwe muraho
turaho n'ukuri
none se tugufashe iki wa mubyeyi uwe
mu mamagaye rwose ndi no mu nzira ngenda nubwo nitengo nduke ndumuntu wamugaye ufite umugaho urwaye birwara byinshi
ariko
ngiye ahantu negamye ahantu kunzu hamfasha ndababwira nta kibazo
yego ndakumva ntago ngutindana rwose mbabarire kubona ngo uhamagaye ngutunguye
oya nta kibazo cyane tuvuse ko nta witegura ibintu byose vuba
yego reka tubirangize ubu ngubu mbwira ikibazo cyawe uko kimeze umwana wawe ushaka bimeze gute
ariko Imana ishimwe nge nahoze mbwira abana ngo bazacakire ntahari ntago byumvikanye n'ibyatunganye sinabikoze neza twabuze umwana muri genocide
yego
muri 94 ndetse noneho umwana tumubura yari kumwe n'abandi ariko abandi baricwa bicirwa hamwe nanjye nuko Imana yandinze nkarokoka ukuntu ntazi n'Imana ibizi
yego
n'abandi benshi bose barapfa na se na nyirakuru n'abavandimwe be bose benshi ndetse we kuba tuvuga ngo yarasimbutse yari uwa munani ubwo rero turamubura ariko mu kumubura kwe we ntabwo yatemaguye icyo gihe cyacu yarasimbutse arajyana n'abaturanyi arahunga ariko noneho aza kugenda arorongotana aza guhura na nyirasenge nyirasenge bahura ikicukiro hariya kureto
yego
barahabana ariko babahigaguza noneho Kanombe militeri ifashwe aramubura mu muvurungano mwinshi
yego
amubuze yanga gucunga ariko bari kumwe baramubwira ati ngina tugende uko wamubonye niba Imana yaramurinze izongera umubone noneho baragenda nyirasenge ngo yagarukiye ahantu hitwa ku Kibuye ngo muri zone iba ari Turikwaza hari y'Abafaransa
yego niyo
abari wagarukira noneho umwana we ntabwo yamubonye yagarukanye agahinda nanje nabayeho ariko mbanda ndamugara cyane bibiri biterwa bitamikwa ariko ngezaho Imana iragumira sindagiza ubundi ho ndagenda nubwo mfite umugari ariko ndaho
yikomera
noneho umwana rero baje kutubwira ngo yabonetse muri Kongo mubwirwa n'umwana wari umuvandimwe wari umuturanyi ndetse yari n'umwana wa mu rugo iwacu yaragiye bayi wacu bamushyira mu ishuri ari umuturanyi birabura baza kujya akaragira inka zacu igihe kiragera ntiyagumye kuziragira aho iriya jenoside ibereye arahunga nuko nibo baje kutubwira muri 1996 ko yamubonye ngo muri Kongo
amagana hehe
ahantu hitwa Imasisi bita ni Masisi ariko ngo yamubonye ahantu hafi y'agashyamba kari ahitwa Gashereri amubona mu gasoko ariko agasoko yari yazanye n'umugabo umufite ntabwo yari mu nkambi ngo yari yarabonye umuntu w'umuturage umwakira
ubwo muri 1994 ongera utwibutse muri 1994 uwo mwana yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka nka 11 kuko yigaga mu wa gatanu
akitwa nde
yitwaga Antoni Nyirimanzi
Antoni Nyirimanzi
yego
bakubwira ko bamubonye Imasisi uwo mugabo wari umufite yitwaga nde
umugabo rero umwana ntabwo yatubwiye izina ryinyo yaravuze ngo ni umuntu w'umupasiteri ngo w'abasempeza sempeza pire rwiyariyo twumva ko wenda ari abapantekote abarukorerezi ubwo rero ni uko nyine zibaho ngaho turashakisha mu makuru aruje ariko dushakije muri kuru aruje ngo abakuru aruje barahageze batanga umwana ngo yarahabaye koko ariko ngo yarahavura rero iherezo ry'uko yahaya impamvu yahavuye nta kundi twabimenye n'ubu nashakishije aho ngaho ubanye ku ijwi ry'Amerika maze kubyumva abantu bambwira ati hari umuryango ushaka agasaro kabuze
yego
ubwo rero nanjye ndavuga nti reka nshire ubute Imana yamurinze bakagera muri Kongo nta umugaburira nta umutamika ntacyo ari umwana ntiwasanga Imana yaramurinze ni kuki igihe yandinze ndetse nkabakumya rero kugira icyo kizere ndavuga nti kuki aba bandi bagenda bababona reka nanjye ngerageze yaba ariho cyangwa atariho nkamenya n'inkuru y'uko mbese atariho basi
nta kabuza niba akiriho azaboneka niba ari Masisi azaboneka niyo yaba yarahavuye yaragiye ahandi ntacyamubuza kuboneka uretse kubaza muri Croix Rouge nta wundi muntu ukomoka muri ako karere ka Masisi wigeze uvugana nawe ngo umubwire uti hari umwana wanjye uri muri ako karere muzandebere
nawe nabonanye nawe ahubwo ubu nibwo narimo gushakira abantu bashobora bajyayo ngo bazagerageze nabo mbahe imyirondoro mbarangiraho bamubonye ubwo nari nyitegereje nabwo ngo numve mbese numva nshakisha hose
n'ubundi ni byiza gushakishiriza hose twese tugafatanyiriza hamwe kugira ngo turebe ko icyo kivi twagisoreza hamwe
yego
Nyirimanzi niba kumva aho ari hose fata kano kanya umubwire iki kuri ku mutima
nge rwose namubwira ngo ndahari ndi nyina mama we nyine mukanyonga Venancia azi ko bari banyishe ntakiriho ariko noneho Imana yarandinze nda nsana babandi bavuga ngo baguye mu bapfuye mbona ndiho ubu ndaho ndahari na nyirasenge bita Sikora mukamuhiza ariho Sikora Sika n'indi miryango yose irahari ariyo mvukamo ariyo nashatsemo benshi barahari ubwo rero yakora ibishoboka natwe akaba yaduhamagara akatumenyesha ngo ariho arahanaha ntibakiriho koko
tuzakomeza dushakire hamwe nongere ngushimire ko utega amatwi ijwi ry'Amerika kandi ko ukomeje kugira imbaraga za kibyeyi zikomeje kugeza ubu dutegereze ko uyu mwana wawe Imana yazakongereka mu kugarurira igira amahoro
rwose Imana nawe yaguhaye ubwo rukundo izarugukomereze n'igisha myinshi Imana yanjye uzagwe kuramba gusa nta kindi navuga
urakoze cyane ndihanganisha cyane nige na Puro Dieu ushaka kuvugana na Chevena Maniriho turizera ko muzashobora kuvugana ayi Rwanda Emmanuel abana ushaka bari mu Bufaransa nawe Kambibi Rachel Habimana wawe ari mu Bubiligi anonsi yatakamagaju uracyategereje amakuru ya Jean Paul Ishimwe ndasaba umuntu waba yarabuze umwana witwa Mirimo nundi witwa Josephine bari mu nkambi zari hafi ya Bukavu na Uvira babuze mu mwaka w'1996 wakumva arabe cyangwa sabazi yabaza Agasaro Kaburaga abo ni Mirimo na Josephine aho bari turahazi naho ubutaha rero kuri isaha buri cyumweru muba muri kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.